The Secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government.
Ameriki jamana ka kenama ko ministry Anthony Blinken ko BBC la turi kale akila teka fo ni Wagner de nokera uka murutili muni amasira soro ni ataraka nyesi Moskuma juin temene kona soro ulude noye fanga dafe mukera ni aye dansigi Mohamed Bazoum alega fangala ako walea mukera ani uko mumi venga ketuni Niger jamana la ko amala ben risi jamana walma Wagner fe kong nga Arafmala, ubaya alajela kaseka akena fa bosirai. Blinken ka la selila. Ameriki jamana ka kenama ko nyara bon ministry ako Wagner be yoro fenfela ko saya cheni ani tonoma boli ko wale au de be awo fra rakuma ka ko fra fina ko Wagner ko ube bara munuke fanga munu be geleala ko Mali ni jamana fama ko ni Wagner te barala ko me uni risi jamana ka kalan la ko holi kelaw de be barala nyonfe ani Centrafrique ko be fanga la kolosi ube rasuka kalan la ko holi barauke ube blasrali ke saria fanfala yasa dugujugoro nafulo sariao ani jamana sikika na no constitution ko olubi sega falin tugamna ko koma sigila ko wa kube dankar la fene jamana ka sorofemna akakumala krenkrelia ko dugujugoro mafem nyame ni oye Niger jamana ka Fabai, Anthony Blinken ka danka ko momu ni wale ya intani oye ka fanga dafri ku kanga famia be kolom la se jamana ka kanablali ni oye yera mahoroyai ni oye ku ka wole blaka nyesin Wagner ma
calls the number of leaders from ECOWAS states in the past week.